Tagaɗo go'o wo'i sukaaɓe ɗiɗo, suka on to kocce o bati baaba makko. Hokkayan sengo jawdi maɗa, sai baaba maɓɓe sendani ɓe jawdi maɓɓe. Ɗum neɓaayi to kocce on sotti jawdi ndin fuu, o dilli leydi boɗɗundi, o yahi toon o halki ceede makko e baytere. O wa'i caaca o yari giya, o soodi kolte ɗuɗɗe, o faɗɗi ceede makko ngam yeyyaaɓe. Kuuɗe wa'i e booɗa e keewi, o halki ceede makko ɗum wa'i weelo mawngo. O fuɗɗi nango rafo, o yahi rartugo ayki nder leydi ndin to goɗɗo. O hokkaama durngol aladeho, alaa bo ɗum hunde ɗum sentinike mo. Weelo ñaamiimo fof, o moyiɗi ñaamo ko ñaami ɗum ɗum alade ñaami. Amman bo o hokkaha komi